TRP TOP. That's so Charlie. MJ Records.
Atuendesha mbali, aturudi nyumbani. Atapaje nani, paka tumalize pombe. Aturudi nyumbani, atuendesha mbali. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, kombe, kombe. Paka tumalize kombe. Kombe, kombe, kombe. Paka tumalize kombe.
Kunywa kwenye kibundo vile napendaga. Chujwa tukuyu au mbege ya wachaga. Ndio mpanga subwe tufute pipa saba. Nene alisumbwe nimeshani maada. Wastuwe na wanao jotu cheze sigere. Natupa jembela hatu kindizi ngedere. Wengine shawri za satu sikizi kengere. Kipinyama wale wao sisi tukale tembe.
Atuwebe shambani, atukudi nyumbani. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Atukudi nyumbani, atuwebe shambani. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, kombe. Tumalize kombe.
Kuna matu bana bana, kila siku tufuke mabonde. Kuna kazi pana pana, lengo lenu mwataka tukonde. Tusha choka kuinama, kulima sana kama makonde. Leo sisi tumegoma, tuwasheni kidogo tunyeponde.
Ola lai, ae, ola lai, ae.
Atapaje nani, paka tumalize kombe.
Aturudi nyumbani, atuwebe shambani. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, kombe, kombe. Paka tumalize kombe. Kombe, kombe, kombe. Paka tumalize kombe.
We teacher nsoe, usitubowe. Usha tutuma sana kuza fisheti utukumowe. Awe teacher nsoe, usizogowe. Na mwenye wecha pombe tukinwa sisi usikosowe. Mechango kibao, kamchape baba mwenyewe. Misheti tambarao, eba kauze mwenyewe. Sisi kufeli na dharao, juwa tatizo nyewewe. Kufundisha mnasahau, basi kwa cheni tulewe.
Atuwebe shambani, atukudi nyumbani. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Atukudi nyumbani, atuwebe shambani. Atapaje nani, paka tumalize kombe. Kombe, kombe.
Over.